Uma ungumzana okholwa iBhayibheli futhi ushisekele inkosi, ukhathazekile ukubona lokho uNkulunkulu afuna ukugcwalisa kwabanye. Ma unjalo, awuwedwa. Indlela oza ngayo kubantu abaseduze nawe, kumele ukwenza ngobuyonico nokuqaphela indlela oza ngayo. Sesikushilo lokho, kuncike kuthena abantu bakuphi nohambo lwabo ekukholweni. Abayokuhlala njalo bevuta ngokuthi ikuphi ongenziwa nongenakwenziwa ngeBhayibheli. Ohlelweni lezomndeni namhla, sizokusiza ukwazi ukukhuluma iqiniso ngothando nabaseduze nawe. Ungabusasuka emsakazweni. Kwayintokozo ukuba kubingelele. Ezomndeni, uhlelo lwakho lokulethelezela uleke eziphathekayo ngabaka Focus on the Family. Sithola umbuzo omkhulu kumlayelo obuze wathi, ngingama kanjani eqinisweni likaNkulunkulu kodwa ngingabe ngowahlulelayo? Ngingumuntu okhulumayo ngokholo lwakhe okugcina kwenza abantu bangiphose inselelo. AmaKristu amaningi kulezi nsuku azokuthi ungaba lekholo wenza nantoni uyicabangayo bese uyasindiswa ngomusa nesawu senkosi. Banomqondo wokuthi umhlatshelo onguKristu unamandla phezu komthetho okuphethwa ukuthi uNkulunkulu angabi nandawo nobuqotho bokuyiphatha. Lokhu kuvamisa ukuba ilomqondo ikakhulukazi kwezokuziphatha ngezocansi. Angifuni ukuzwakala ngingozenzo olungileyo nokho ngikhole ukuba lomqondo udinga ukuphothela inselelo. Ningangisiza? Umbuzo obuzile ngumbuzo womthetho nomusa uyangqo enhlizweni yevangeli lobuKristu. Njengoba kukhathaze kakhulu, yingokwazi ukuphonsela inselelo inqobo yesikhathi yonke. Sikuthaza ukuba ungayizela zinhla ziningi. Qala ngokucabangisisa ngokwetheology yeBhayibheli eyiyona. Emva kokuba sewuqophe phansi ukuqonda kwakho lezi nsika zetheology, sengabhekana nenkinga yokuthi yiphi indlela ongenza ezokuxhumana engcono kubantu nje besimanje ngendlela abazoyiqonda. NgokweBhayibheli, insindiso incike okholweni kuphela kwabaseGalatiya 3:6-7. Ngesikhathi ukholo luvela, lugcina lusanhlamvu yemali ekubhalwa kubili. Ababhali beTestamente elisha, ikakhulukazi uPaul, bagcizelela ukuthi asikukhokheli kuyezulwini ngokwenza okuhle kumbe ukushiya kuyiphatha kwizono, kodwa ngokuthemba ukholo lwethu kuphela kuJesu Kristu, umsindiso owasinikela esiphambanweni ukuba sihlengwe ezonini zethu. Ngokuba ngomusa nisindisiwe ngokukholwa. UPaul ubhala kanjalo, nalokho akuveli kini, kuyisipho sikaNkulunkulu, akuveli ngemsebenzi ukuze kungabikho ibongayo kwabaseFesu 2:8-9. Khona lapho, bonke ababhali beTestamente elisha ikakhulukazi uJakobe wenza kucaca ukuthi ukholo olusindisayo akusikho ukukhuluma nje kuphela, ekugcineni kuphela namademoni ayakholwa aze esabe kumbe thuthumele. Jakobe 2:9. Ukholwa kuyinto ebandakanya zonke iy'ngxenye zomuntu, umoya, umphefumulo nomzimba. Ukholwa uBhayibheli kukumumatha leli qiniso ngengqondo, ngenhliziyo nokuzivumela. Ngokwempela ukholwa kweqiniso kubonakala ngokukholwa nezenzo. EkaJakobe 2:17-18. Kumele kucace ukuthi akekho umfundi kaJesu ongayithatha njengokukhululekile ukungena esonweni ngabomu, angacabangi nje nakanye ngemiphumela kumbe imithelo ejulile yezenzo zakhe. Lokho kukhomba ukuthi ukuziphatha kobuKristu kusemqoka. Lo myalezo pho singawudlulisa kanjani kubantu ngaphandle kuba basithathe njengababahlulelayo na? Singaqala ngokuqonda ukuthi ingqikithi yevangeli inqanyulelwe egameni uthando. Bese kuthi inselo yokuzigcina ungufakazi kaKristu ingaphezu kobuciko nesayensi, ngoba siphile esikhathini esixuba ubuKristu nempilo nje. Abangani bethu nomakhelwane kulula ukuxoxa nabo ngezinkulumo ezingajulile ngemithetho yeBhayibheli. Kufuneka size kubo njengabantu sithembekile ekukhulumeni iqiniso ngothando kwabaseFesu 4:15. Kusemqoka ukuba sikhuleke ukuthi uMoya Ongcwele afake amazwi esiwashilo ezinhlizweni zabo abakhombise ngokujulile ukuthi kuthini ukuhamba noKristu phakathi kwesizukulwane esiyisigwegwe nesiphambeneyo kwabaseFiliphi 2:15. Sithemba ukuthi lokhu kube lusizo nokuthi uyothola iministry yakho iba lusizo ngendlela ozobafakazela ngayo engabahlweli kodwa egcwele uthando. Lolu hlelo ezomndeni ulethulelwe yiFocus on the Family. Sihlangabezwa hlelo oluzayo. Sisihlabelisa phambili umndeni wakho.